begins it in general.
So that to be
the first Peter as that's
first. So Rogba Kuba from the Wabo
and be given as examples.
Wanga Wanatan,
because when you start convicting,
which I know Kuba
it means he has people who have a good example.
But if you're not that soon, is that you have to say that.
So all the things he promises will be good in their right time. Right now it may not be good. Because the nation was speaking, they had already spoken about this. And which was taking the children of
Israel.
Which the moment that they took it as a story of God. Which he told Abraham, Isaac, and Jacob. Now when those who were in Egypt were not told the story. They reached Egypt and perhaps was their place. In the other first season, they saw as
well.
When Joseph was still there. They saw. When Joseph was a big governor, he reached the nation he was promised to our grandfather. But
you
understand, it was not the right one. They first got problems. They were others were saying that perhaps there's another nation.
They
just pray because the Lord has prepared to celebrate. Government has seen sorrows in some times and some places. But what they have been praying for, they never understood that they get confirmed of it. To be taken out of the
cell.
There are certain things you pray with, but when you pray repeating them, and he said, you have spoken so much about this, and let me come pray with you.
You've
taken out of Egypt, but you never understood what they pray. We all have walked in the church of salvation, even those who walked through religions, even the
Gentiles.
Then they were asking where God is. They in the Bible. God who has been bringing the children of Israel from Egypt. And even in the Acts of Apostles working. But now the things happen, also don't understand.
They said,
where we are, they don't want to come back for the third time. In the world, there has come two strong times. When we are taking out the children of Israel from Egypt to Canaan, and when we were born in flesh, and
it
began what we call the Acts of Apostles. He's only remained for one time. According to Hebrews 12, he said, one time is remaining. But we want to be upon
Kali. We two way over Kabaka.
Oh, therefore, we're
playing a community of the Mokaga.
Hebrews 12, 26.
Yakaka, yen, see, it was in ye. Mobilo Bidi. Nekaka, no, Yasu visa, Gabinati. A just sick a day of Rundi Bumu, Dinian. See, see your car. Nayra de Guru.
What
one
moment.
What time?
Over to Pokuman in the world,
if you never get to know it there.
Yeah, but I'll be telling you,
yes, he manifested Christ.
In the end,
the father himself is the one coming.
Because the
children of Israel came with the Holy Spirit.
Our
Lord was manifested.
He
had met with the Father. If you have not understood the things he's going to do,
and
on the other single moment remaining, that time we also want to join upon him to go together.
Hebrews 12:26. Eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ndinyeenya, si nsi yokka naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigaddeyo omulundi gumu kitegeeza okuggibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyisibwa, tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. N'amaaso gaabo abalaba tegalibaako kifo.
Agenda okulaba
those are going to see
kubanga ozibudde amaaso g'omwoyo
n'amatuugu. You are open your eyes and
n'amatu gaabo abawulira galiwuliza galiwuliriza
abawulira
wuliriza
n'omutima gw'oyo eyeeyinula gulitegeera okumanya n'olulimi lw'abananaagise lulyeteekateeka okwogera obulungi
And even the next trip just should give on
time.
You speak this one and another one is coming behind. That's what we want people. Get out of that.
Yeah. Omulimu gw'okusema talina
kukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukolaakukol all the things to be written in the password. So that you can serve with man. And you just remain there as Lord. Not again to go and again. It's around
in the scripture.
They are suffering within scriptures.
Actually, we said it's less than a baby, no, you need a rope turn.
But the book was five.
Omoguago. But I shall tell what you are meeting, Mugabe.
You want me to know who are going to be so wicked?
They are not quite generous or great men.
n'omukodo nga tebakyamuyita wa kisa.
Bafurafura bibagabaga ate bakodo bazimbye amayumba bazimbye
ebintu
befura
abagaiwaulamuaweerezaaaeoa
Isaiah 32:6 kubanga omugwagwa alyogera ebyobugwagwa
Isaiah
32:6 n'omutima gwe guliko ebitali bya butuukirivu okukola ebyokuvuma Katonda n'okwogera ebikyamu ku Mukama.
Olina okuteeyo obusiriwa obulimuiaeekwekerakwekera
ebyo
olinakwogerakoeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Isaiah 32:6
Okulumya enjala, obulamu bw'omuyala, n'okumalawo ow'ennyonta, n'okumalawo ow'ennyonta kyeyandinywedde. Era n'ebintu eby'omukolo bibi, asala enkwe embi okuzikiriza omuwombeefu. N'ebigambo eby'obulimba, atalina kintu, ne bw'ayogera eby'ensonga. Naye omugabi alowooza byakugaba, era mu by'okugaba mw'alinywerera. Mugolokoke mwabakazi abalanga jya muli eddoboozi lyange mwabawala abataliiko kye mulowooza mutegeere amatu ebigambo byange mulina kuwalira ennaku ezirikussa omwaka ezirisussa omwaka mwe abakazi abataliiko kye mulowooza kubanga ebikungulwa ebyensabibu birifa okukungula tekulituuka
abagambye mumwaka kaekyokukola azatubulira ku mwezi natubulira ku myaka naye olunaku lwanasiagwa awulira nti omukono gwe tebamalaga gufunyamu era akugambye gwagenda okwogera ebyamuzima olunakugera kulayiriraokukola kawadde yamusibu buli omu ayogera ebyekisibu bakuza nezitivi ali wali
ebyativi
kulegyo balimulimu
yokukola
okuva mawanga gonna agomamuzi aba basinza abantu ekkanisa ye ne balinnyako onazaala oli amulinnyeko
kubuto
buli akoze ebyobusibwakigye omulala alisa banne muddo buli alina obusiru munda
akuyaobusiru
alina okwogera ebyekisuba
ebyoka
kale bwobanga oli mufuna olyogoyagala kola nekatonda mulundi
kubanaamulaba
emirundi
ebiriakolera
naze kunzi
naye
kitaffe
kulunoomulundi
okusembaera gwayogeddeko ekyasigadde omulundi
emulundi
ogwo gwetulimbiriraeraffe gwetwagala okutambuliramu obakatali mukuteekateeka asobole okubaako nebanakulana mulundi ogwo kama akuba omukisa gw'ekigambo ekyo
kwati
ekyobwaki nakimu
ekyekumiaffe
omuza ebintu byonna tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tuyimusa amaloboozi gaffe gy'oli kubaka bakabaka tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tuwulidde okuva muweereza we nsoose tuvunaana mu misango egy'ebingi tuze tukola ebitasaana mu kkubo ebyobulokozi abaka bakabaka nakufe bennyini twagala amaziga natukusaba obutaasa bannabbi obulimba abatuma ab'obulimba natukusaba otaasa ensi omuli ebikolwa byange bitali bya butuukirivu natukusaba otutaasa madeeni mukama kumundi guno obulodde omukono gwo era ova mu kifo kyo okujja okukusinkana n'okujja okukola omulundi okusembayo nga bwe tuwulidde lebulaniya 12:26 n'okukiira ng'oyogera kuwanyeenye ensi ku mulundi guli era ku mulundi guno ogumukukka ogusigaddeyo togenda kunyeenya nsi yokukabula n'eguuli okunyini okuggibwawo kwali okujjaku kubirijja n'ensi empya tukusaba okubirize nga tuyigirizibwa olw'obugasi tuyiga okwogera kuokugambe mu isaaya eyasiku ebbiri okulabira nga twogera kulaimu era nga tuwulira n'okulaba nga tulabira ddala omusana omungi alina agenda okulaba omusana alabe omusana w'obuulira awulira eddala ennaku zonna alina okudda mabega kubanga ogaane mukama abagenda okwogera obutuukirivu akwogera obutuukirivu abaokwogera ebyobusiru ogere ebyobusiru mukama ogaane okugenda kwetaagaba abalalagira mu byawandiko ebitukovu aboogera nogera ebitasaana era ebitakwataganye wabula abantu abamaze okwagibwa ddala era omusana abamaze okuweebwa ebyokulwanisa ebyekigambo kyo nga bwe kitusobo tukukulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo kubanga yeka mukama atugiriza obugazi nga bwayogera mu kisaaya eyanamuomunaani n'ekuminoomusanvu sebo kabakabakaka yeka mukama atugiriza obugazi naffe tujja kusuzibwa ennaku zino zonna katonda waffe nga basuubiza mu miika esula ey'okuna era nga tujja ku otuyigirize weebale osioyi otuukiriza isaaya esula ey'okubiri otuyigiriza olw'okugasa sibokeka wabula tusobole n'okuyongerayo eri abiina enkumi eri abantu era otuukiriza ekiragiro kya mukama waffe ayogera tulina okulabanga gonna muyigiriza weebale kubanga otuyigiriza okugasa tukusaba mukama tugenda okuwaayo ebiweebayo n'emere enkumi kama nga tumaze okulonda obwakabakabwa obutuukirivu okuyita mu kitabo ekyo ekitukuvu nga bwe kiri mu isaaya 13:16 omanye ekitabo kya mukama omusome owali bira kirina waakyo kubanga tebakabukama kekalagidde omwoyo yakuŋŋaanya tunooneza era kutuukiriza amatayo mukaaga oye
Amen.